Sanate, sanate. Oh yeah.
Analibo wanzago wankayesa kwa ogwata. Kuyanga nanso golo anka gwidwa ndi manta. Ndizamu beza wina zabeza chikondi china koma. Kudi unyadile kuwalo dutse kaya ndima. Kudi utziwe kukoma kwa chikondi uswege kaya ndima. Ndiye dziwa kuti
sanate. Amuna wota za kukonde weo. Sanate. Alipo wina wage out there waiting for you. Sanate.
Mkupatsidwa, zingo tokoza. Ugamakonda, mkugondedwa, zingo tokoza. Ndikudziwa ugumila misozi. Yago yomwe wazikwilila munga wazako zomwe. Ndiwe ngelo, mapiko wako sawakomele pansi. Hulu kila tsejali na kudi chikondi chakati. Ziwa chikondi ndinjele. Ina yikwela pamwala yina paminga yina pantaka yohuma. Komabe wosa kiva yingo yamba kutilila. Manta akopo kutengela kukombe. Wako wako zasambila kudi ya za kukonde. Huku, dela nkawa zase piela zotsalila. Ntima mwago kuyiwala kudi ze piela ziimilila. Kupola kwa mabala, ntima mwago.
Kaniza mtima si, sovu.
I know right now it's hard to see.
Who just was a fan beta?
Yeah, yeah. She didn't use the chicken, my chicken is for reason. So I need you to see. Who didn't get a walk to see? It's the woman.
Sanate. I'm gonna work as a good conde. Sanate. I live a winner, I get out there waiting for you. Sanate.